Blackout Media. No need for the intro.
My name is Chinua. Kwalibadyo se haiti ayo meta ipanga ses. Ino Tokyo meta bafuengi chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanangao. Dendi bala kushembao. Kasumi na jisa jiba feki wa moa. Bando drop em down. You can do better drop em down. Baby drop em down. Tabaku temwa drop em down. Yeah. Tumpila ba mwenye keti palwandi. Umuntu muntu choishiwe shakulanda. Asika na pachinto chota kwata. Dewa kukonko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole. Ukafika pole pole. Kusalege ba jompole. Kaba kutemwa ni wa mwankole. Kwali ba jose haiti ayo veta ipanga ses. Ino Tokyo beta bafuya fika chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanambao. Deli bala kushembao. Kasumi na lisa jiba feki wa moa. Bala drop em down. You can do better drop em down. Baby drop em down. Taba kutemwa drop em down. Drop em down.
Music.
Deep Chronic.